kabi Hlangahlangana naye Izinto zawalula kabi Kwashesha nokuthi sizwane Angidlala ngismile efonini Mangikhuluma naye Njalo mangilala ebusuku Qala ngisendela ithombe zakhe Egeze cube cobe coka Ngivezela yonke into yakhe Nami ngalala ngiyabuza Ngizobona nini isikhathi sihamba kancane Wathi indoda yajuluka Umifuna into eyikala kahle Uthi faka yokusa Nami ngokuthanda izinto ngifake mase ngifaka Available. I'll pinned us up, maybe I reached the voicemail of so and so. Is she number yake? No, my column is like I'm busy right now. I'll pinned us up, maybe I reached the voicemail of so and so. Is she number yake? No, my column is like I'm busy right now. I'll pinned us up. Hang over singing. Is it essential in contents of Kuman, especially Facebook? Mina kwake kwathanga uyeke yafika into kimithangeke thathi somuntu ama decision ekubeni ngakama sivele and from there I started not to believe uthando lama social media lapha abantu basemsebenzini yalathi bari bayayiginqa ucela ama fake accounts lapha abapost umzimba ingqondo bayayididla and to me story sakho ngasazi uzokajabulela Zawalula kabi Kwashesha nokuthi sizwane Angidlala ngismile efonini Mangikhuluma naye Njalo mangilala ebusuku Qala ngisendela ithombe zakhe Egeze cube cobe coka Ngivezela yonke into yakhe Nami ngalala ngiyabuza Ngizobona nini isikhathi sihamba kancane Wathi indoda yajuluka Umifuna into eyikala kahle Uthi faka Ngokuthanda izinto ngifake mase ngifake Number you have dialed is not available I'll pinned us up, maybe I've reached the voicemail of so and so Is she number yake, no makhulum busy lakhe I'm busy right now I'll pinned us up, maybe I've reached the voicemail of so and so Is she number yake, no makhulum busy lakhe I'm busy right now I'll pinned us up Isangathi abantu abaningi bangayisaba izinto ezisheshayo Ngothanda ukufezeka izinhloso zabo Fisa ngathi bangayihlonipha Bangangena ogibeni lika social media Bangayibeka ey'nhlizweni zabo Bayithanda, bayinakekele Bafikeleke ebuhlungwini nekexoleleke Bayithanda, bayinakekele Bafikeleke ebuhlungwini nekexoleleke The number you have dialed is not available I'll pinned us up, maybe I've reached the voicemail of so and so Angijabule kabi Hlangahlangana naye izinto zawalula kabi kwashesha nokuthi sizwane angidlala ngismile efonini mangikhuluma naye njalo mangilala ebusuku qala ngisendela ithombe zakhe egeze cube cobe coka ngivezela yonke into yakhe nami ngalala ngiyabuza ngizobona nini isikhathi sihamba kancane wathi indoda yajuluka umifuna into eyikala kahle uthi faka yokusa nami ngokuthanda izinto ngifake mase ngifake The number you have dialed is not available I'll pinned us up, maybe I've reached the voicemail of so and so Is she number yake, no makhulum isi lakhe I'm busy right now I'll pinned us up, maybe I've reached the voicemail of so and so Is she number yake, no makhulum isi lakhe I'm busy right now I'll pinned us up